إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبتي وبكرزة أبامي نابشارة mumwezi guno ogw'ekitiibwa omwezi ogwa Ramadhan mu mwaka guno ogw'obusiraamu ogwa 12 mwana mwebiri ogukwatagana n'12 mwabiri mugumu mu mbala enzungu tugenda kulaba ekyafaayo ekyettendo ekyafaayo ekyebbeeyi ekyafaayo kino kyawukana ku byafaayo ebingi by'ozowulira mu buwangaazi bwo mu bitabo ebya history n'enfumo ez'enjawulo olw'ensonga ekyafaayo kino kikwatagana ku nnabbi ow'ekitiibwa oyo atukakatako ffenna ng'abasiraamu okubeera nga tumukkiriza nti nnabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala nga ye nnabbi Yusuf Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Nabbi Yusuf mutabani wa nabbi Yaqub nga Yaqub mutabani wa nabbi Ishaq nga Ishaq mutabani wa nabbi Ibrahim alayhi afdalu as-salat wa atammu at-taslim na wechi chafayo kino kikwatagana ku nabbi omunene owekitiibwa alina bajjajjaabe bonanga bannabbi okubeera ku kitaawe Yaqub okudda ku jajjaawe Ishaq okudda ku jajjaawe Ibrahim alayhim jami'an afdalu as-salat wa atammu at-taslim ng'ekyafaayo kino tumaze okutegeera nnyini kyo nti munene mu bulamu obwa imaani munene mu ddiini yaffe ey'obusiraamu naye ate ekikyongera enkizo kwe kubeera nti nno kitunyumizibwa omutonzi w'eggulu n'ensi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti bwabaawo ebyafaayo bye wali owulidde ekyafaayo kino min atammi alqisas sidiqa kyekimu ku byafaayo ebisingira ddala okubeera ebyamazima nga tewali kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyatunyumiza ku kyafaayo kino okujja kugabira mazima meereere ekyomukkiriza takifunamu okutankana kwonna kasamanya nti atunyumiza ye Allah subhanahu wa ta'ala era nga akakasa nti Qur'an bigambo bya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nikireeta eryomukkiriza endasi n'okubeera nga alina akamiro yeegomba ayaayaana alulunkana okuwulira ekyafaayo ekyawukanye ku byafaayo ebingi byazaawulira ebimunyumizibwa abantu abamanyiddwa nti basavuwaza amanyi dwanti bongeramu, amanyi dwanti balimba, amanyi dwanti bayiya. Nebo banga buli josoma nosoma ekyafaayo oluusi ng'olina mumativu nti kino kiyiiye nene kikwata omubabiro wati ate nga ogenda kuwulira ekyafaayo nga kikunyumizibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo kuyaayaana n'okululunkana kuba kungi n'okubeera nti ebyokuyiga by'oba ogenda okujja mu kyafaayo kino hakikatan ddala ddala bibeera byakuyiga rabbaniya nga Allah subhanahu wa ta'ala yagala tubeere nga tubiganyulwa mu kyafaayo kino kyatunyumiza. Kyafaayo kino kisiŋŋaaliwo mu suula eri mu Qur'an eyitibwa suulati Yusuf, ng'essuula eno yatuumibwa erinnya lya nnyini kyafaayo kino nga ye Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalaamu. Era nga essuula eno makkiya yakkira Makka. Kitegeeza nti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yassa ekyafaayo kino n'akinyumiza omubaka we Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ng'akyali mu bulamu obwakanyigo akamaanyi ke yali afunye mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala bye yali amutumyemu okubeera nti baasookera mukola da'awa abantu be Abakuraishi Abawarabu. Baali omunakuwaza olunakuwaza olw'amaanyi nga bamunyigiriza olunyigiriza olw'amaanyi nga buli kaweefube yenna gwe balinako obusobozi okubeera nga bamukola, okubeera nga bamulemesa okuggusa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nga bamukoze. Batta abantu be yali ayagala abaali bamukkiriza, ne banyigiriza abalala, ne basenguka, ne babasibira mu biwonvu, ne babateekako buli bulamu obuzibu. Nekibeera nti muzimu ku hikamu lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yanyumiza nabbi we ekyafaayo kino, mwalimu message n'okunyweza omutima gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga Allah bwe yagamba wa kullan naqussu alayka min amba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah anyweza omutima gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam amulage nti aa kino si kya leero, abaddu baafu badda mu mirembe egyakulembera okubeera nga bakola kaweefube afaananako bw'atyo. Kwe kuleeta ekintu ekifaanana embeera gy'alimu engeri baganda bannabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu gye bataalekayo kyonna kye balinako obusobozi okumulemesa okubeera nga aggusa eddiini ya Allah, okubeera nga atuuka ku bulungi naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga gye baakoma okumunyigiriza Allah gye yakoma okumusitula okutuusa ku nkomerero y'ekyafaayo kino bwe baalayira ne bagamba nti Allahi laqad aatharaka Allahu alayna, tulayira Allah oweekitiibwa Allah yali yakusukkulumya kuffe nga yakulonda n'akwagala n'akusukkulumya kuffe wa in kunna la khaati'in, era bye twakolanga byonna mu butuufu twali mu nsobi y'amaanyi. Nabwe kityo nga mulimu obubaka obunyweza nabbi nti mahma fa'alu wa mahma badhalu wa mahma harisu wa mahma ijtahadu wa mahma makaru basale nkwe batya, banyiikire batya, bafube batya, ojja kutuuka ku buwanguzi. Batuuke bakutunuulire nga beetaavu, nga banyoomoofu, ng'ate gwe obalina era nga osobola okusalawo kyonna ky'oyagadde mu bo. Era ekyo kyabaawo Fathu Makka, nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'amaze okugulawo Makka, yagiggulawo na lutalo. Ne beesiŋŋaana nga Abakuraishi bonna abaali bambonyaabonyeza ebbanga bonna bali awo bamaze okubeera nga bawambe be. Kyava ababuuza nti maatha tadhunnuuna anni saani'u bikum, mulowooza ŋŋenda bakola ki? Ne bagamba nti akhun karim wabunu akhin karim, muganda waffe omulungi ow'ekitiibwa, mutabani wa muganda waffe omulungi ow'ekitiibwa. Amakulu bali nga bamugamba nti saasira, sonyiwa, tukusuubira kutusaasira, tukusuubira kutusonyiwa. Naye nga bibamu lisa kakanja musafari ya iman ninubuwa yonna jari amaze mukufuwa kutuse dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nikatibu nanga bagiyahu banyomofu singa ya gade kubata na wa marawo na ya aliwasena wa marawo nika faba gama ati idhabu fa antumutulaka mugende mugende mbaso nye nabwishtyo nabiranga Allah subhanahu wa ta'ala chiyari amunyeza na chonga chari Makka musula bwezi tinebya fayo bweriti chatu ukirila tibatu uka kuchibali basubi ilanti alide kwa nabi umati dini ya Allah terituka aballah illa ayutimma nura walau kariha almushirikun nabwishtyo bwali ubaka obo kunyeza nabi sallallahu alayhi wa sallama naba bali ba mukiriza era ba Abu Bakari ba Umar ba Uthman ba Ali ba sahaba banje abali Makka ba ibn Mas'ud ba Ammar ibn Yasir naba laba Khabbab banje kubo ba sobolo okulabako kuchengera kino abalala bafanga tebakirabyeko niwabiranga je bali bamazogenda je wali walunje okusinga emabega ebyali emabega ebyokulaba kuchengera ekyo nga kijjudde nabiyono ye Yusuf mutabani wa Yaqub nga Yaqub ye Israel eranga batujja okukiraba nti baba no Israel abana babani abana ba Israel babera besigamiziddwa kitabwe ono ayitibwa Yaqub olwensonga kabira ekkumi n'ebbiri nebika ekkumi n'ebibiri endyo ekkumi n'ebbiri ez'abaana ba Isirayiri ziva mu baana bano ekkumi n'ababiri aba nabbi Yaqubu ibunu Ishaq ibunu Ibrahim alayhim jami'an afdalu salatu wa atammu attaslim nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali atulaga enkizo ya nabbi Yusuf alayhi salatu wa salam ya gama muhadithi rin Bukhari ngibako sahabi wa ishtiba itiwa bunu Umar ti huwa al-karim bunu al-karim bunu al-karim bunu al-karim ye mutabani wa ishtiba ategeza Yaqub alayhi salatu wa salam ya gama al-karim wa ishtiba kubanga nabbi wa munene bunu al-karim mutabani wa munene wa ishtiba Ishaq Yaqub ibn al-Karim Yaqub mutabani wa munene owechiti wa nabi wa Allah itiwa Ishaq ibn al-Karim ga Ishaq muganda wa Ismail bombili yabo banaba al-Karim ga ye Khalilu ar-Rahman Ibrahim alayhi salatu wassalam nabi nga tulaga enkizo ya nabi Yusuf alayhi salatu wassalam wechiti wa Allah subhanahu wa ta'ala mubiyengira yawa nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kwe kubera anti banabbi banji bajja nga bava mu rulyo lwe ebitabo Allah nabisa nga abisa kwabo abava mu rulyo lwe nga buyagamba Allah subhanahu wa ta'ala tu wahabna lahu Ishaq wa Yaqub waj'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ويشتوى الله سبحانه وتعالى مبينبو بينجرا بيوى النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقوم ومتبانو ويتوى إسحاق إسحاق يا برانشي انجرامو وبي يا برانشي انجراكو أبانبا Israel kubanga Ishaq mutabani wa nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam nga zalibwa mama wa fuwechti wa itiba Sara iranga Sara nga tujjo okukiraba yomu ku bakyala abalungi kalala uwechti wa Allah subhanahu wa ta'ala biyatonda mu dunia eno yali mukyala wa nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ate Nabi Ismail alayhi salatu wassalam nabilanga azalibwa omuzaana eyali ayitibwa Hajar era nga Nabbi Ismail alayhi salatu wassalam yavaamu abuwarabu abumuteeka ogwokubiri abuwarabu abadinani kubanga ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ye yava mu lunyiriri lwa Nabbi Ismail alayhi salatu wassalam ate abaana ba Isirayiri omuli bannabbi Musa ne Nabbi Isa ne bannabbi abalala ate bo ne bava mu lunyiriri lwa Nabbi Ishaq alayhi assalatu wassalam. Nekibeera nti nno oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu byengera bye wa Nabbi Ibrahim kwe kubeera nti nno abaana ba Isirayiri abaana ba Isirayiri ne bannabbi abayitirivu mu bannabbi ba Isirayiri baava mu nabbi Ibrahim kyava ayitibwa Abul Ambiya Ibrahim ayitibwa taata wa bannabbi ekyo nga kijjibwa mu ayati embitirivu omuli aya eno gy'owulidde wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa ja'alna fi dhurriyatihi an-nubuwwa wal kitab. Kakati era mu ngeri emu n'abeeranga ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye ali mu bazzukulu ba Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam kubanga ava mu Nabbi Ismaila mu baana ba Nabbi Ismail mwe mwali omwana ayitibwa Adinan Adinani olulyo lwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kwe rukoma ne lwegatta butereevu ku taata we oweewala ennyo ayitibwa Ismail nga muganda wa Ishaq nga bombiri lyabo batabani wa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ngeera oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yajja abantu bonna najja ebika by'abantu eby'enjawulo nga b'olaba abaddugavu abayitibwa Sudani basudani be baliwa mwe muli Abaganda mwe muli katugambe okukifunza mwe muli banna Uganda mwe muli banna Kenya mwe muli Abatanzania mwe muli Abakongo mwe muli Abanyarwanda mwe muli amakuru abaddugavu be bayita wa Sudani be baddugavu eggwanga la Sudani lyayitibwa Sudani olw'ensonga Abawarabu okumanya kwabwe kwali kulengera nga Abawarabu abaddugavu be basobola okulabako baali awo mu Sudani tebasobola kuyingira eno munda mu kiseera ekyo na bwekityo abaava awo nabayita ba Sudani abaddugavu Sudani kitegeeza abaddugavu kati abaddugavu baava mu Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam abayingira bava mu Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam abazungu ne bava mu Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam abachina ne bava mu Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam resi z'abantu zonna nga bw'oziraba mu nsi muno zaava mu Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam olw'ensonga oluvannyuma lwa Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam nga yavaamu abantu bonna era nga ne Nabbi Nuhu avaamu Adamu alayhi salatu wassalam illa nti waaliwo okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala okw'amaanyi ng'okujeema okwo okw'amaanyi kwaleetera Allah okunyigira abantu abaali ku nsi mu kiseera ekyo nassa amataba amataba ago ne gazikiriza abantu bonna abaaliwo oluvannyuma lw'okubeera nti bonna bazikiridde abo abaawonawo abaali bakkiriza Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam baali batono nnyo nga Allah bwe yagamba mu surati Hud nti wama amana ma'ahu illa qalil abakkiriza Nabbi o baali batono nnyo ate be baawonawo na bwekityo oluvannyuma lw'abantu okusaanawo ne bazikirira abo abatono abaawona mu lyato be bantu abaasigala ku nsi kaakati mu abo abaawona mwalimu abaana ba Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam era abaana abo be baavaamu abantu ne races ez'enjawulo ne zibeera nga zaava mu baana ba Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba mu sura eyitibwa As-Saffat walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun wanajjaynahu wa ahlahu min al-karbi al-'azim mazima ddala nabbi Nuhu alayhi salatu wassalamu yatukowoola ne tumwanukula ne tumujja mu kanyigo akanene ke yalimu oluvannyuma lw'okubeera nti n'abantu be baali bamufuukidde ekigezo kyenjagaddemu Allah nagatu waja'alna dhurriyatahu humul baqin ne tufuula abantu bonna abaasigalawo ku mugongo gw'ensi oba abantu bonna abajja oluvannyuma lw'ekyo ekyali kituuseewo amataba agajja okubeera nti nno baali ba dhurriya bannabbi Nuhu alayhi salatu wassalaamu abantu bonna abaasigala ku nsi baava mu baana bannabbi Nuhu alayhi salatu wassalaamu nabwe kityo obungi obwali bumaze okuweerawo okuva ku nnabbi Adamu alayhi salatu wassalaamu Allah yaddamu n'abuggyawo ate abantu ne baddandika buto okubeera nga Allah abazza ku nsi oba bazaalukuka naye nga ku luno bavudde mu baana bannabbi Nuhu alayhi salatu wassalaamu nga bw'owulidde aya eyo ne aya endala ezitulaga ensonga eyo nabwe kityo n'abeera nga nnabbi Nuhu ayitibwa Abul Bashar naye nga Abul Bashar omukulu azaala oba avaamu abantu bonna ye Adamu alayhi salatu wassalaamu niye oluvannyuma lw'emyaka olukumi ate nabbi Nuhu alayhi salatu wassalaamu n'abeera nga yazaalukamu abantu oluvannyuma then nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalaamu ate ye n'abeera nga yavaamu bannabbi naye nga bannabbi aboogerwako wano abaava mu Ibrahim be bannabbi abo b'otegedde bannabbi ba bani Isiraeri aba abaana ba Isirayiri abajja oluvannyuma ng'akwogasse n'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ate ye nga yali muwarabu tekitegeeza nti bannabbi bonna abajja oluvannyuma bonna baava mu nnabbi Ibrahimu nedda olw'ensonga nti nno ebifo byali bingi nnyo bigazi Allah yatumamu bannabbi tolowooza nti nno ebuzungu Allah teyatumayo bannabbi oba mu Afirika Allah teyatumayo bannabbi oba mu bifo ebirala nedda tayibu nga tumanyi bano Qur'ani byetunyumiza bonna nga beetololeraawo mu Middle East kino Imamu Saadi rahimahullahu yali akyogerako yagamba nti kiri mu nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti abantu babeera atuukiddemu omubaka babeera atuukiddemu baayogera nabo mu kiseera ekyo babeera bategeera byayogerako bwabatiisa okutuuka ku bibonerezo okubeera nga batuukibwako ebibonerezo agenda batiisa n'ebifo ebibeetodde bamanyi yabatiisanga abantu ba Samud kubanga ba Samud bali awo kumpi bali eno mu ludda wa Sham bwabatiisa n'abantu ba Ahqaf abannabbi Hudu bali eno mu Yaman bwe abatiisa mu n'ebyo ebyaliwo abatiisa n'ebintu ebyetolodde awo kumpi nabo tolaba kyetwakola baagu bwayogera ku bannabbi ayogera ku bannabbi nga abaana ba Isirayiri kubanga baali beetolodde awo ddawa ya nnabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali nga bagenda kutegeera mangu byayogerako n'ebifu byayogerako nga bagenda bitegeera mangu nabwe kityo ne kibeera nga bwe kityo bwe kyali tekitegeeza nti nno eno ewala abali mu Amerika abali ludda bo tebafunanga ku bulungamula nga ayati muzimanyi mu Qur'ani empitirivu eziraga nti nno okitibwa Allah subhanahu wataala bannabbi bangi nnyo teyabatunyumizaako mu Qur'ani wadde babu lya nnabbi sallallahu alayhi wasallama omuli n'ennabbi agenda okujja nga talina dde omuntu n'omu bwati eyamugoberera nga Allah bweyagamba mu Qur'ani nti warusulan lam naqsusum alaik ne bannabbi betaakunyumiza bangi betwakujumiza minhum man qasasnahum alaik wa minhum man lam naqsus alaik ne bannabbi betaakunyumiza bangi bwetwali twogera ku nsonga eno mu sharhi sunna ya Imamu al-Barbahari twagazi ensonga eyo netulaga omuwendo gwa bannabbi nga bwe gwajja mu hadithi ezimu n'ababaka nga bayitirivu nnyo ne bwe tugamba nti abul ambiya twogera ku bannabbi naddala abo Allah subhanahu wa yatunyumizaako abaana abali mu lulyo w'abaana ba Isirayiri nabbi Yaquba alayhi salatu wassalaamu yalina abaana abalenzi kumi na babiri era abaana abo abalenzi kumi na babiri amanyi abamu baboogerako nga beba asbaabu kitegeeza ki abazzukulu era nga بيبالي مشيغامو شاء الله سبحانه وتعالى شيغامت قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وننو أبامكو باولما بجاو وكرابا تنو بغاندبا نبي يوسف عليه الصلاة والسلام بنا بالنبي بنا بالنبي غابا تجيرو الدواء وما أنزل إلينا نبي بياتو السبواكو وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط فقط بأسباط بيبان با يعقوب إذن نبو أنزل إليهم نبو الله يبس عقوبك إيكو نشبه شغامبو شغامبو شوكو بيري في كبيرة الله أسباط شتوف بزكرو أبفا من نبي يعقوب عليه الصلاة والسلام نغبفا مبانا بي أبو إكومي نابا بيري Nenga sibe boa kumi na wabili niti biba asbabu. Wabula tegeza abazukuru abava mubana abo ekumi na babili. Wumu alimu banabbi, wumu alimu abataliba nabbi. Katiba abaliba nabbi mubo, biyo Allah subhanahu wa tegeza na chigambo wal asbabu. Ileche chigambo cha Ibn Kathir rahimahullah, Abul Fida Ibn Kathir rahimahullah. Era mutafsiriye ya kigazi yako nyo era nga kikigambe kitufu okubeera nti nno bano ekkumi n'omu omwali Binyamin muganda wa Yusufu mumama ne taata n'abalala ekkumi abasigadde abaali bava mu mukyala omulala era nga story eno kwegenda okusinga okwetololera ku bikolwa byabwe baali bakoze wabye baakola ku nabi Yusufu alayhi salatu wassalam abantu abo tebali bannabbi amma ekyokubeera nti nno asbaatu bebo tewali bujulizi bukikomeka nti ba asbaatu abazzukulu mbukitegeeza abaana ba Yaqubu ab'ekkumi n'ababiri ekyo kimu kubanga bwabaawo bujulizi ba asbaatu beba kkumi n'ababiri kiba kiwedde naye nedda tewali bujulizi bwakyo wabula kigambo mbigambo byaba mufassiruuna abalaba nti ba asbaatu bebo ensonga eyokubiri Iraga nti nno si bannabbi tebali bannabbi Ibn Kathir ezimu ku nsonga ziyaleeta ng'alaga nti bano tebali bannabbi n'akamu n'akeddaga ekisooka yagamba tewali bujulizi bwonna bunywezaawo bwa bannabbi bwabwe ekyokubiri n'agamba nti ebintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yabanyumyako mu mbeera zaabwe mu bikolwa byabwe n'ebigambo byabwe n'emitima gyabwe wadde nga baatuuka ne beenenya agamba nti embeera efaanaganako bw'etyo yagenderera mu mbeera efaanaganako bw'etyo tevaamu makulu n'akamu n'akeddagala wadde firingi yonna eri omukkiriza okuwulira nti abantu abo baali bayinza okubeera bannabbi kubanga enkola ya Allah subhanahu wa ta'ala ku bannabbi be kwe kubateekateeka nga tebalina bumogo tebalina ebintu bya bukende ebituuka ku ddaala lifaanaganako bwe lityo obubi obw'emitima obukakanyavu n'ebirala ebifaanako bwe bityo bino byonna tubyogera nga twogera ku safaali y'obulamu bwabwe nga tetwerabidde nti nno ku nkomerero beenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga yabasonyiwa ensonga ey'okubiri yawa kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala mu baana ba Yaqubu bonna tuwali gweyogera linnya okuggyako Yusufu nekitegeeza ndabano singa baali bannabbi waali waliwo obwetaavu nabo okuboogerako mu ngeri yonna eraga ekitiibwa kyabwe kubanga Allah abaleese n'aboogerako nabwe kityo Allah okubeera nti byatunyumiza kubo byonna byali si birungi okuggyako ekyokubeera nti ku nkomerero beenenya n'abeera nga teyaboogerako mannya gaabwe n'akamu n'akeddagala okuggyako nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu yekka gwe yayogera erinnya kikulaga nti baali ku levo emu naye n'akamu n'akeddagala ensonga eyokusatu kyekigambo ky'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyagamba al-karim bunul karim bunul karim bunul karim bweyalogera ku Yusufu ow'ekitiibwa mutabani w'ekitiibwa mutabani w'ekitiibwa singa na bano baalina ekitendo ky'obwannabbi tewaali baddewo nkizo Yusufu gyali baddaalina mu kigambo kya nnabbi ekyo kubanga nabano bonna bali badde bannabbi nga buli omu kubo alina ekitende ekyekiyitibwa ekyokubeera nti Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, kubanga nabo bali badde bannabbi abaana ba nabbi Yaqub, abaana bazzukulu ba nabbi Ishaq, bazzukulu ba nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nekibeeranga wallahu alam kye kigambo ekisinga okubeera ekituufu. Amannya g'abaana bano tewaliwo hadithi yonna ntuufu egoogera. Amannya g'abaana bano tewaliyo hadithi yonna ntuufu egoogera. Hadithi eriwo eyogera amannya g'abaana bano nnafu nnyo, erimu omusajja ayitibwa Al-Hakam bnu Zahir nga bwe yagamba Ibnu Kathir yagamba nti da'afahu al-a'imma da'afahu al-a'imma. Nabwe kityo tewaliwo bujulizi bwonna bwogera mannya ga abaana bano. Ekitegeeza nti nno bwe tunaabeera tulabye agamu ku mannya ag'abaana bano gajja kuba gajjiddwamu Isra'iliyat. Isra'iliyat, Isra'iliyat ze ziriwa by'ebintu ebyajjibwa mu bitabo by'aba bani Isra'ili olw'ensonga nti sole bwezi bwe zibaawo ne zimanyibwa nti zaali zibaddeyo mu bitabo byabwe. Kati ebintu ebikwatagananga amannya agamu baulama ge baalaba mu bitabo by'abantu abo baagaleetanga ne bagamba nti omwana yali gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi, nga bw'ogenda okuwulira nti nno erinnya lyoyo yali abasinga bonna obukulu mu myaka baamuyitanga Robero, nga bw'ogenda okuwulira nti maama wa Yusuf ne Benyamin erinnya lye baali bamuyita Rahil, abazungu gwe bayita Rachel, nga bw'ogenda okuwulira nti erinnya lya maama waabano ekkumi baganda ba Yusufu ekkumi baali bamuyita Layya, bwentu bye luli mu Luwarabu Layya, nga baabazungu bamuyita Leya wahakaga. Naye nga agamannya gonna nga bwe tugenda oluusi okugawulirako mwe muli Binyamin, Binyamin mwana wa muganda wa Yusuf alayhi salatu wassalam, Binyamin gwe bayita Benjamin wahakaga. Kati agamannya gava mu Isra'iliyat, mwali baulama bye baalabanga mu bitabo by'Abaisirayiri ne babeeranga baganakala ne bagaleeta mu bitabo bya taarikhi. Ne gabeeranga agamannya gali mu ago agaliko ennamula ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, mu ebyo bye tujja mu baana mu byo bye twatufunye ebiva mu baana ba Isirayiri bye tugamba nti la nusaddiquhum wa la nukadhibuhum, tetubalimbisa wadde okukakasa, tetubalimbisa wadde okugamba nti mazima. Lwaki? Tetulina bujulizi bulaga nti nno amannya ago ddala ddala tegaaliggo, wadde okuba nti nno tulina obubaka ova ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama obutukakasa amazima g'amannya ago ddala ddala gaali mannya gaabwe. Bino byonna nno ng'ojja bifuna n'emu ku ebyo tujja ogaziyangako mu soola eno nga tutambula nayo biidhinillahi tabaraka wa taala butereevu nga biri wabiruŋŋamizibwa ahadithi nga hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As nabi jagamba nti haddithu an bani Israil wala haraj, haddithu an bani Israil wala haraj, mubeeku bye munyumya nga mbijja ku baana ba Isirayiri wala haraj, tekirina mutawaana. Byebiriwo ebyo ebintu bye tusanga mu bitabo by'aba bani Israil birimu emiteeko esatu. Omuteeko ogusooka bye tulimbisa nga tetufunyeemu wadde entengereze yonna. Ekintu kyonna kye tusanga mu bitabo byabwe ng'ekintu ekyo tulina obukakafu nti bulimba tukirimbisa. Nga ki? Ng'okusanga ekintu nga bakinywezaawo nga Qur'ani yakimenyawo, nga okugamba nti Nabbi Isa baamutta ne bamukomerera ku musaalaba naamala naazuukira. Qur'ani ekiwakanya wama kataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilayhi, tebamuttangako wabula Allah yamusitula. Tulimbisa wadde tulimbisa Sina tusanga bagamba nti inna allaha fayu falata allah lyomu mbasa tulimbisa oba tulimbisa tulimbisa ebyo ebintu byo nga tubirimbisa qatan bino bulimba ebyo nno bikubyeko mu bitabo byabwe bikubyeko mu bitabo byabwe ebyobulimba biyitirivu biyitirivu ebyomu nga bukafiri obwekimmemmete ebirala nga bulimba ne bwe butabeera bukafiri ebirala nga bulimba bwononefu n'ebirala 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 ala kulli hal ebitabo byabwe kutubu dalala bitabo byabubuze olw'okubipakiramu n'okubituusatuusa okubijja ku mbeera gye byaliko mu kiseera ky'abannabbi baabwe bwe bwali obuluŋŋamu obwereere nabeera nga babikyusa baddalu wagayyaru nga allah bwe yagamba mu quran fawailu lilladhina yakitubuuna bikitaabi aidihim thumma yaquluuna haatha min indillah. Omuteeka ogwokubiri byebyo byetunywezaawo nti gano mazima gano mazima tubinywezaawo mathalan bwe bagamba nti maama wa Isa ye Maryamu tubalimbisa la tugamba maama wa Isa ye Maryamu Isa azaalibwa ani yazaalibwa Maryamu tayib ebitende ebyobwa ebisusse ku ebyo bye batenda nabyo Isa oba bye batenda nabyo Maryamu ebisusse ku ebyo allah byayagala tubatende nabyo oba allah byayatenda nabyo tukkirizibwa okubinywezaawo la tubirimbisa ng'okufuula Isa nebamufuula katonda oba nebamufuula omwana wa katonda oba naye bwe bagamba nti Isa yaliyo tumusaŋŋaana nga boogera ku Isa tubalimbisa la tukakasa nti Isa yaliyo nabbi Yusufu yaliyo stori ya Yusufu bagireeta ne bagiteekamu ebitali bituufu naye nga okutwaliza wamu yeeyo stori tayib stori eyo tuyimidde tutya nayo ffe ng'abasiraamu tugirimbisa kyekyafa kya Yusufu tekyaliyo kubanga tukisanze nga kyali mubitabo bya baba ne Isirayiri la tukinywezaawo kubanga yali bannabbi baabwe tukinywezaawo kirimu ebyo tukakasa naye details eziri ku stori eno bye baatobekatobekamu mulimu bye tulimbisa butereevu mulimu bye tulekaawo ebigwa muteeko ogwokusatu gweguliwa byebyo ebintu bye tutalimbisa wadde okubikakasa nga nabbi saa salamu yagamba wala tusaddiquhum wala tukadhibuhum tembakakasa bye boogedde nti mazima wadde okubirimbisa biriwo ebyo ebyo ebiri awo wakati mathala bagambye nti maama wa Isimaili baali bamuyita Rahili tulimbisa nedda tukakasa nedda tukola tutya tukirekaawo tukirekaawo allahu alam allahu alam n'ebintu ebirala bingi 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 byokusinga details zebaagaziye nnyo mu kyafa kya nabbi Yusufu alaihi salatu wassalaamu nga tosobola kuzirimbisa wadde ozikakasa tukola tutya tuzikwatanga nabbi weyatulagira tuzikwate la tunusaddiquhum wala nukadhibuhum ate kyetukakasiza nti buno obulimba tukirimbisa kyetukakasiza nti gano mazima fiina ekikakasa mu Qur'ani tukikakasa wahakadha wahakadha nabwe kityo mu bufunze ennyo ebyenjagadde tubeerenga tulaba mu introduction yeno ya story ya nabi Yusuf alayhi salatu wassalam tugenda kulaba bingi story eno saba Allah subhanahu wa ta'ala ajituwemu obulungi bungi njagadde okona ku nsonga ez'enjawulo tubeerenga biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tuyingira mu sura eno nga tulina ekifaananyi ekitonotono kubikwatagana ku kyafaayo kino tugenda kutandika ekyafaayo kino n'omusomo gwaffe oguddako biidhinillahi tabaraka wa ta'ala wafaqallahu aljami' lima yuhibbuhu wa yardahu alhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.